SwahiliPod101.com Vocabulary Builder.
20 Common Words for Occupations.
Maneno ishirini maarufu ya kikazi.
All vocab follows a translation. First, listen to the native speaker. Repeat aloud, then listen and compare. Ready?
Lawyer.
Wakili. Wakili.
Farmer.
Mkulima. Mkulima.
Engineer.
Mhadisi. Mhadisi.
Designer.
Mchungaji. Mchungaji.
Pharmacist.
Mfamasi. Mfamasi.
Plumber.
Fundi. Fundi.
Bounty hunter.
Wawindaji fadhili. Wawindaji fadhili.
Poet.
Mshairi. Mshairi.
Electrician.
Fundi wa umeme. Fundi wa umeme.
Mechanic.
Fundi wa gari. Fundi wa gari.
Barber.
Kinyozi. Kinyozi.
Professional poker player.
Mchezaji mtaalumu wa poka. Mchezaji mtaalumu wa poka.
Burglar.
Mwizi. Mwizi.
Beautician.
Mtaalamu wa urembo. Mtaalamu wa urembo.
Shoemaker.
Fundi wa viatu. Fundi wa viatu.
Salesperson.
Muuzaji. Muuzaji.
Magician.
Mchawi. Mchawi.
Clerk.
Karani. Karani.
Lion tamer.
Mchungaji wa simba. Mchungaji wa simba.
Gardener.
Bustani. Bustani.
Well, listeners, how was it? Did you learn something new? Please leave us a comment at SwahiliPod101.com. And we'll see you next time.